Nakupa shukurani maulana
Walumenitoa miye sijidai
Nakupa shukurani rabana
Walinelekea miye natumai
Nakupa shukurani
Miye nafurai maulana
Nakupa shukurani
Mangu rabana
Ni kama historia Naanza kunena kama biblia Mwanzo maulana kasoma biblia Ni stories of fortune, hola, tuliza ona Alinipa kipaji nikiwa mchanga Usikonde no, usiwe na stress Nasema siri ni maji ya uzima Yesu, mwana wa kondo Kanitoa kwenye kilio
Yesu, mwana wa kondo Ana masikio
Haso tu nili, haso daily Nikaja nikatoboa Kama sleji nili, haso struggle Machozi mawazo, mateso, Walisema mini, zime, salvation nikawasha Wasije wakaputoka
Anasema tulia tungoja kidogo tukwe mawake umeokoka Nakupa shukurani maulana
Mali umenitoa miye sijidai
Nakupa shukurani rabana
Mali nelekea miye natumai
Nakupa shukurani
Miye nafurai maulana
Nakupa shukurani
Mangu rabana
Kwenye shida nara Na jaba da kwako ni shukrani Wawe ndo wangu wewe Sina mwingine daima Nilipokuwa kwenye shida Sina mbele wala nyuma ukanisaidia Ukanibeba ukanikuza Ukanilinda niko nawe daima Wendo wangu baba
Wipi kusaka pozi
Gawa ni machozi
Stella nililia lia mbona mkombozi
Mali mengi moyoni
Nakupa shukurani maulana
Mali menitoa miye sijidai
Nakupa shukurani rabana
Mali nelekea miye natumai
Nakupa shukurani
Miye nafurai maulana
Nakupa shukurani
Mangu rabana
Na milele sitolia Ulipe misuta niacha mimi Na milele maworia Simba wa yuda yuko nami Dadi
Nionyeshe popote nitaenda
Dadi
Nionyeshe chochote nitatenda
Siezi agi na we Bila wewe maisha ni hatari Mimi naishi na we Kiwa na we maisha ni sina wari Dadi
Nionyeshe popote nitaenda
Dadi
Nionyeshe chochote nitatenda
Siezi agi na we Bila wewe maisha ni hatari Mimi naishi na we Wanawe maisha ni sina wari
Nakupa shukurani maulana
Mali umenitoa miye sijidai
Nakupa shukurani rabana
Mali nelekea miye natumai
Nakupa shukurani
Miye nafurai maulana
Nakupa shukurani
Mangu rabana
Hard speech, lango B, Rams call Fortunes, respect to Godfather Yeah, ha Trinity Music